Dudu jembalami Hisho anjali mfizio ya mtabangu Dudu jembalami Hisho anjali mfizio ya mtabangu Dudu jembalamo Hisho anjali mfizio ya mtabangu
Oh, do I start this man and go and feel like my body?